dilan sidii bilikro ruux badan oo nafku bogata xisaabte adiga
ahad sharaf badan nuxi lugugo
sidii bilikroob ruux badan oo nafku bogata xisaaburte adiga
ahad sharaf badan nuxi lugugo
shadu wa bishare baqala shadu wa badade farhat subhud subhud balanteni nini meini
illi mar shadu wa bishare baqala shadu wa badade farhat subhud subhud balanteni vachani
Shadow
up
on
her
day.
Farhat
so good.